Mochupa, amanya kanga nze mutabazi Paulo, Tata First Kid Uganda, Celebrity Superstar. Nabasubiza okuba akalimba akalala kakano katuse. Huja bless no man
kata.
Wano mu Uganda twewamu, teberera mu buchupa twewamu. Bana Uganda twewamu, teberera mu buchupa tukasukayo. Wewamu, wewamu, bewamu nawe wewamu. Wano mu Uganda twewamu, teberera mu buchupa twewamu. Bana Uganda twewamu, teberera mu buchupa tukasukayo. Wewamu, wewamu, bewamu nawe wewamu. Presidenti mumbulamu, kisasi kimu kugambe nze saza kimu. Banji bakuba empawa, banji basamasama. Bankuba obuchupa mbukubesama. Nekyuma kya mudaaki ozanya n'omurasha. Bakuba hiti zijja nakubata. Mukwano gwange radio gwe wumula mirembe. Tumidekoyo pasta Bugembe. Kuba zino eziri ku mulembe. Presidenti sigwa ku mulembe. Waya se, come on flat. Huja bless no man cast. Wano mu Uganda twewamu, teberera mu buchupa twewamu. Bana Uganda twewamu, teberera mu buchupa tukasukayo. Twewamu, wewamu, bewamu nawe wewamu. Buchupa. Amanya kanga nze mutabazi Paulo, Tata First Kid Uganda, Celebrity Superstar. Nabasubiza okuba akalimba akalala kakano katuse. Emisana tukola nnyo, kiro tuba tuchakala. Omuziki guli mwedagala. Sagala kumanya, sagala kupowa. Omuziki guli mwechama. Everybody eat money, enjoy money, drink your money, chop your money, gwenyumirwa money, mugabe kumane, tulie kumane. Wano mu Uganda twewamu, teberera mu buchupa twewamu. Bana Uganda twewamu, teberera mu buchupa tukasukayo. Wewamu, wewamu, bewamu nawe wewamu. Mchidongo gozanya na matala, abela zala wa manyago katala. Nonya sete na bijamo kuswala, banange mumpagie. Presidenti mumbulamu, kisasi kimu kugambe nze saza kimu. Banji bakuba empawa, banji basamasama. Bankuba obuchupa mbukubesama. Nekyuma kya mudaaki ozanya n'omurasha. Bakuba hiti zijja nakubata. Wano mu Uganda twewamu, teberera mu buchupa twewamu. Bana Uganda twewamu, teberera mu buchupa tukasukayo. Twewamu, wewamu, bewamu nawe wewamu. Obuchupa.